mwanzo wa kiapo, kipaumbele, penzi lenye matozo, lina maumivu. Akili yetu sio ndogo, na uzuri hatuna feel no. Oh, kadogo mpenzi, nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love. Na vikoba vitutishi, hatupitishi, weak love. Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love. Na vikoba vitutishi, hatupitishi, weak love.
Manu niko na misina tena, mali wangu ndo basiwe. Toto mzuri nje machema, ninijia nikiwa nawe. Penzi, oh love. Nafsi siwe na maradhi, penzi, oh na. Habari zetu ziwafikie.
Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love. Na vikoba vitutishi, hatupitishi, weak love. Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love. Na vikoba vitutishi, hatupitishi, weak love. Na uzuri hatuna feel love. Oh, kadogo mpenzi, nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love. Na vikoba vitutishi, hatupitishi, weak love. Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love. Na vikoba vitutishi, hatupitishi, weak love.